batabama I come to vex my children. Sekuyisikhathi eside sagcina nangenkonzo yokukholomba batabami Holy Oxygen. Gamede, wegamede, awukhiphe umunwe ekhaleni uyangenyanyisa. Is a disgusted kidman. Makuyinkonzo yokukholomba-ke batwabami, niyazi ukuthi ngiyangihlabe ukubila ebandleni lami, ngiphinde ngincoma okuhle ngikubona kwenzeka. Ngiyajabula-ke batwabami ukusho ukuthi noma sike sahlangana nobunzima obukhulu, kodwa nokho liyakhula ibandla lami, iHoly Gun Apostle Faith Mission Church. Ngikhuluma nje lapha ngaphandle eminyango, bakhona bomsakazo inkukhu stereo bazodame besifundela izindaba bukhoma. Amen. Yonke lena imizamo yami engiyenze mina samself ukuze kuthuthukelele ibandla. But abami makukhulunywa ngokuvulwa kwamathuba emsebenzi, akekho umfundiso njengami. Look me in the eyes, ubhekene emehlweni ngikhuluma nani. Yeah, I'm speaking for you. Ngiwavulile amathuba emsebenzi kubazalwane bala eHoly Gun. Nangu ya uDlomo, niyazi ukuthi uDlomo unemkenke engakanani. uDlomo-ke bazalwane sengimfake enkampanini eyenza amathayi ezimoto. Sekuzoba khona uhlobo olusha lwamathayi. Lo mbhalo wamathayi ususelwe ngqo emkenkeni kaDlomo. La mathayi azokwaziwa ngele Dlomo Dunlops SB3. Okunye ngikwenzile batabami, ngi-ode umshini wokugoba ubhanana. Njengoba nazike ukuthi ubhanana uvunwa eThekwini uqondile bese uyogotshwa phesheya, ngibone kunesidingo esikhulu sokuba ngikhiphe imali yami engange-7,000 nga-oda lo mshini phesha kwe-Evasiz ukuze ngivulele nina amathuba emsebenzi. Lokho kuchaza ukuthi wonke ubhanana walapha e-South Africa country usuzogotshwa la, hayi phesheya, Holy Oxygen. Lo mshini-ke bantu abami uzofika mhlazi u-47 kuNovemba ngonyaka ozayo, next years. Mthethwa, awuvali umlomo, okay man? Angazi noma umlomo lona uyashisa yini. Kungena iy'mpukane zidlale emlonyeni wakho zize zimeme nezihlobo zazo, zibambe nemhlangano lapha emlonyeni wakho, awuzwanikisi. Ukhamisile nje sisi man. Vala umlomo, close the mouth. Batwabami, ngiyazi niyazibuza ukuthi kungani ngifike late enkonzweni namuhla. Ngicela uxolo batwabami, bekunzima ngiselwe. Batwabami, ngenxa yephupho elibi ngiphuphe. Batwabami, uMandlovu lona onemiqondo emibili ebomvu yomileyo, ngiphuphe ngigwaza ngomqondo wakhe enhlizweni. Ngamemeza kakhulu bazalwane, kwangiphinda second times, kwangigwaza. Hawu batabami, batabami, alikho iphupho elibuhlungu njengokuphupha ugwazwa nokwenza ngomcondo kaMandlovu. Kuthena lapho ngiphaphama, ngathola ngijuluke umzimba wonke, everybody's, batwabami, bengijuluke nezindawo engingeke ngizichaze ngivinjwa ukholo. Ma ngiphaphama batabami, bekuwukhwela past tense. Ma ngithi ngipraga igedlela ngizogeza, ngithola ukuthi ugesi uhambile. Ngibathe ngiyaplesa, ayikhanyi electrician batwabami, ngavele ngahosha ukhololo wami nempulampula yami efulijini ngagqoka. Ma ngithi ngistata imoto yami egalaji yalo ukustata, kanti nqamuka i-wheel caps ne-shock-up zodwa. Nangivula ibhonethe ngithola ukuthi ne-wipers ishile, yazi yanqamula ne-gearbox lapha kwe-carburetor. Kwacaca ukuthi ukuyofuna umakhenika kuzongichithela isikhathi, ngavele ngeza ngezinyawo, I come footprint my children. Ngeza ngey'nyawo lapha enkonzweni. Imisebenzi kaSathane akazi ngihluphe le moto bazalwane, selokhu ngayithenga. Le Chef Robert bazalwane, ngiyayazi bi-undertaker zonke imoto endleleni. Ningabuza nanangu falasi umbatha. Kodwa-ke ngimjabhisile uSathane ngoba nakho ngilapha enkonzweni, Holy Oxygen. Masithole, ngiyabona ukhulelwe ntombazane ne-pregnancy. Kodwa-ke ngiyasibona leso sisu, mina njengomuntu onomoya ngiyabona ukuthi akusiso esalapho ogane khona, akusiso esikaNcobo. Ncobo, kuhleke ngoba nawe ukhona lapha enkonzweni, angihlebi. ngoba ngangithi uhlakaniphile kanti ze foolish uyisilima lapho nje ubanjiswe ibhanti futhi akusilo nebhanti ijazi qinisa ukholo lwakho ngoba ngoba kuba ubuyikholo langempela ubungeke ubanjiswe ijazi bathi abamokunye kumele ngikuchaze ukuthi mhlanje oshuma ndlovu lapha ebandleni abanye babethe ngiyamsukela babethe ngiyamzonda cha kunjalo okokuqala nje first of almost ngenyanga edlule abantu abami ngitshelwe izingane ezincane zathi mfundisi untshebe zathi sibona ugogo uMandlovu egqoka ijazi elithungwe ngesikhumba senja leli jazi lini nembobo eqolo kwavele kwacaca kimi ukuthi elinye lamajazi agqokwa amadimoni ngoba phela le mbobo eseqolo ejazini yilapho kuphuma khona umsila ngiyethemba nilalele makholo okwesibili second of almost zangibiza ingane zathi mfundisi wosa uzolunguze efasteleni kwamandlovu yey amthole phezu komsebenzi ngegrindali elola imfonogo kasathane nisebenzi kamandlovu okokugcina okwesithathu three of almost last but not listed ngamuzokhuluma kutelefoni serula bazalwane engangiboni kusebusuku ngamzwa ethi
lokho kunguntshebe kunomona ngoba kunazi impondo ezinjengezakho wena sathane sweetheart
kwathi angishayeke phansi bathabami mase ngiyibonela mina samself ukuthi uMandlovu ngempela kuyingelo sobumnyama hawu bazalwane nangu yawungema indoda eqotho ezulwini iyongena ngemarathoni iyongena egijima indoda eneqiniso kuthe ngesikhathi umfana kaKhumalo ethumela abakhongi bezocela intombi yakhe uDumazile kwavele wathi abalobole ngeyimbuzi ezimbili nenipsi kaGolobo wathi uMadlokovu indodakazi yami impela yona kodwa ngeke ngimdulele kade kwasihambe isiganisa washo futhi kubakhongi wathi nitshele nomfana kaKhumalo ukuthi asebenzise ikhondomu lele lithungwe ngesikhumba senkomo wathi indodakazi yami impela uDumazile kodwa ngimethembi is for my daughters but I'm never trusted. Mamsimanga. Ucwebezela kakhulu ntombazana. Uyangicasula ubo phafa. Ubofaka uface powder. Uphoxe ibandala ibandla lami yazi ucwebezela njengeJohannesburg ebusuku. Hawu bazalwane. Ukhona lapho umnomzana unkosikazi enkonzweni. Umnomzana unkosikazi insizwa yalene lo 80 bazalwane. Ungivuse kwenye into ebengayiqaphele wathi mfundisi untshebe uma izulu lina kungenzeka amadimoni ahlasele lapha enkonzweni ngoba uma amafastele namanzi akubonakali kahle ngaphandle wathi kimi umnomzana unkosikazi kuzofanele amawindi esonto afakwe ama-wipers bazalwane bami umnomzana unkosikazi unikele ngama-wipers ey'moto zakhe ezimbili i-Mazda 626 ne-Mazda 10+6 holy oxygen ngiyajabula abantu abami I'm feel happy new year wena nkosikazi ehleli phambili angikwazi nje futhi angifisi nokwazi ukuthi ngibani kodwa ngicela ungisize awuyeke ulokhu ungibuka qedwa umamatheke ya ungalingi nje ulikhohlise angiyona i-types yakho mina ma ngabe ucabanga ukuthi mhlawumbe ngizobeka amaganyana shem disappear shem binone over next to Boxberg khohlwa become forget yey bazalwane uMambhela akayeki ukungenzela izinto ezinhle njengoba bekubanda kakhulu nje enyangeni eyedlule ungithelefonele ngokhwela past 1 sebusuku wathi woza mfundisi untshebe wathi asikho lesi silima esiyindoda yami siyodeliver imithi yokuchatha ngeroli phesheya kwe-London overseas wathi shesha mfundisi wathi namhlanje uzothola ispesheli uMambhele bathi abami ngafika kwakhe wathi mfundisi namhlanje uzothola kufudumele wathi nali mfundisi lakho lonke esho bathi abami elishisayo esho isobho le-Richard Oxtail bathi abami wathi uMambhele ngiyohlala wathi ngiyohlala ngikunesa baba ngoba ulibhosi wathi uyingagala kwathi uyinkalakatha kwathi uyinkuzibalanga ntshebe hhayi indaba yenansense ndaweni ku uzumka kumakhoza angaphapheli my papa phaphelekile ufika kimi ngesonto eledlule last Sunday intambama uthi angemkhapha yobikisisa sendodakazi yenu ya uyangiqinela ngifuna uqinelwa mina angiyona ithandi sebikisiswa engikwenzayo nje ukusithandazela isizwe ukuze kuzalwe ingane ehlakaniphile umtshela umakhosi ukuthi ngithele ivitalo angiyeke phansi angiyona izola ngiyona insango angibhenywa mina ya is never smokes uzubone nje ukuthi umkakho uyisilima ufuna ukuyobika isisu ngesonto ntambama isisu sibikwa phakathi kuka Harper 7 no 8 ekuseni angazi nje ukuthi yena yedwa uyaphi engakwazi lokho kodwa ngimsoli kakhulu uyisilima vele ubonakala ngokugqoka isiketi esiphethwe ngentambo yokufulela umtshali nawe ungiphoxileke emngcwabeni izolo thina sibhizi ngokungcwaba wena uvula umdlalo wamadayisi nespinning ngemva kwamabhasi unesitolo kodwa weneli uthanda imali very too much ufana nojudas Iscariot wayithengisa inkosi yakhe ebazalwane uScariot wayithatha leyo mali wayothenga ngayo insango nembamba sisi nanti afuthela inye igovu lemali bazalwane uNkabinde kuhle futhi ngoba ngimhlebi is never gossips bazalwane uNkabinde unamanyala kuthe kulotsholwa indodakazi yakhe lenembi yakuthiwa uqhumisile uNkabinde wenza umhlolo wabiza amajazi namabhodwe kodwa naphezu kwalokho wabiza izibizo engangiqala ukuze ukuthi ziyabizwa wabiza itshe lengcaba likayise wabiza inkomo yokwenza umsebenzi wokuvula itshe kanye nethende ngiyaqala ukuze uyibize injena bazalwane lapho kufakwa namathuna stulu uNkabinde uphoxa ibandla lami landela uMandlovu phuma get outside for my sheshe Zondo angiwuthandanga umbuzo wangibuza wona mhla ufika kwakho uvela kunalishifu ngithola ngihleli nomkakho uyabona lokhu ukuthi ungibuza ukuthi ngizokwenzana emzini wakho nomkakho ungekho kuyangicasula ngoba mina ngezwa wena usho ukuthi umkakho uphethwe amehlo uphethwe i-arthritis ufuna ngizomthandazela manje kangifuni ukubizwa amanyala mina angifuni ukucasuka abazalwane bathwa bami sengikusho konke ebengifusa ukusho kwanamhlanje enkonzweni yokukholova ngicela liqhubeke njalo ibandla lakwantshebe iHoly Gun Apostle Faith Mission Church yabonga abantu abami Holy Oxygen Roli yabonga abantu abami I'm